le teng. Sure, fetsa bang re sothole chum.